shankysupplier.com. Hey, yo, toxic mikono
achanti baba nasta.
Studio Records. Tangu kupenda kwangu wene mapenzi, sijawahi pata faida zaidi kupata tabu wene mapenzi. Japo sijala na shiba, tatizo mazoe alo nifanya nilie. Ni meseji na emoji vya malabu pengi, kila ninayempenda afadhali ya yule walo nifanya ni aone mapenzi ya dhabu. Tatizo mazoe alo nifanya nilie. Vimeseji vya emoji na malavu pei, kila nine mpenda basali ya yule walo nifanya ni aone mapenzi ya dhabu. Nimekoma
weli mapenzi ya sara,
ayana fai
weli mapenzi ya sara,
ayana fai
weli mapenzi ya sara,
ayana fai
weli mapenzi ya sara.
Kama ni muda basi ni mpoteza kwenye mapenzi. Ni bora ule muda kupenda, ningejitumia kwenye vitabu vya imani. Kutwa Bible nashikilia, usiku silali nikiomba dua. Kwenda dua Mola angezisikia, kuliko mapenzi yamening'ang'ania. Kwenda dua Mola angezisikia, kuliko mapenzi yamening'ang'ania. Ndo maana I don't believe my pains. Ndo maana I don't believe my pains. Ndo maana I don't believe my pains. Ndo maana I don't believe my pains.
Mwenzenu staki, nikupenda staki. Nasema staki, mwenzenu staki, nikupenda staki.
Weli mapenzi ya sara,
arena fai.
Weli mapenzi ya sara,
arena fai.
Weli mapenzi ya sara,
arena fai.
Weli mapenzi ya sara, weli mapenzi ya sara.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.